radio y'ijwi rya Amerika kayivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mbyizwaho nange Venuste Nshimiyimana. Mu cyumweru gishize nakiriye abana bashakisha ababyeyi abo navugaga ko batari bafite intambwe yo kwatanya ngo bajyane n'abakuru igihe amagara yaterwaga hejuru, nyuma y'iminsi ine gusa yabonye umuryango we batandukanye mu mwaka w'1994. Turamwakira mu kiganiro. Nyuma y'imyaka 35 umwana atandukanye na nyina waje no kwitaba Imana nyirasenge yaje hano ku ijwi ry'Amerika amushakisha aramenya amakuru ye. Turafatanya urugendo rukomeye n'abana babiri basigaye ari imfubyi muri 1994 bashaka musaza wabo ushobora kuba ari mu Bubiligi. Turakira kandi umwana wari ufite imyaka 6 muri 1997 akagenda inzira ndende mu mashyamba y'inzitane akarongotana ariko agataha mu Rwanda. Papa we yamusize ahitwa Ihomboho muri Congo aram ushaka ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wicike intege.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe
rero.
Uwizeyimana Sandrine yari afite imyaka 4 muri 1994 yavuye mu Bugesera ahungagera mu Ngororero, niho yatandukaniye n'umuvandimwe we atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gihara akagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Rwabaseka. Yaje mu kiganiro ashaka umuryango we. Twibukiranye
ngombwa nyine ko abaho guhunga. Mu guhunga rero nibwo naburanye n'umubyeyi nari nsigaranye. Ntabwo namenye ngo yanyuze hehe, byarangiye uko nguko.
Icyo gihe muhunga wari kumwe n'umubyeyi wawe umwe?
Yego, gusa nawe nta rugendo twakoranye rurerure, nawe twaburanye tukiri iyo ngiyo Bugesera, ntabwo twigeze dukorana urugendo runini. Ahubwo dusa nkaho twaje dukurikiye abandi twabuze kumuko nguko. Nari ndi kumwe na mukuru wanjye nyine, tugeze nangaha nawe afatwa n'undi muntu ngo ugiye kumurera. Nyuma yaho rero arahunga ambwira ko amubwiye muri Congo.
Kugira ngo umpe amakuru menshi ashoboka hano mu kiganiro agasaro kaburaga, twifashisha cyane abantu batwumva. Dufite za miliyoni z'abantu bumva ikiganiro agasaro kaburaga, batwumva rero bashaka kumenya amakuru menshi ku mwana ushakisha ababyeyi be, bakamenya se, bakamenya nyina, bakamenya babyara be, bakamenya akomoka, kugira ngo n'umubyeyi we namwumva avuga ati uwo mwana ni uwanjye. None urambwira ku mwakomokaga ingenda ya Bugesera, ababyeyi bawe, mama wawe yitwaga nde? Uramwibuka?
Mbasha kuba natekereza rimwe numvaga ko yitwa Konsesi.
Naho papa wawe yitwa nde?
Gasana.
Hari mukuru wawe wari ufite, abavandimwe bawe wari ufite bitwaga bande?
Uwo nibuka yitwaga Nyirasafari, undi yitwa Domitira. Ariko Domitira niwe twari turi kumwe inahanga, twakiri kuyo ngiyo nyine twagendanye.
Mwaragendanye muvana aho ngaho mu Bugesera mugirana mu Ngororero?
Yego.
Mwaje gutandukana mute mugeze aho mu Ngororero, byagenze gute?
Hari abantu bahatuye baje mu nkamba aho twari turi. Ba ari babiri, umwe avuga ati ndajyanuye, undi ati ndajyanuye. Ubwo rero twaherukanye ubwo ngubwo bahita bahunga ngo bajya muri Kongo, baje bambwira ko bamubuze.
Wowe se uwagutwaye yitwa nde?
Yitwa Ndatimana Desire.
Ndatimana Desire, mwaragumanye kuva muri 1994 kugeza ubu cyangwa se mwaje gutandukana?
Twaje gutandukana mbona bikwanga, nsa nkaho ntotezwaho, bava iruhande nyine ndigendera njya kwishakishiriza ubuzima.
Hanyuma waje kumenya amakuru ya mukuru wawe?
Amakuru ya mukuru wanjye ntayo namenye nyine nge, nyuma niko nabajije abo bari bamufashe bamujyanye bahugutse, bambwira ko nyine ngo bamuburiye muri Congo. Nta yandi makuru nzi.
Yari afite imyaka ingahe icyo gihe mukuru wawe? we warufite imyaka 4 we yarafite ingahe
ya muri 10
imyaka 10 abo bamujyanye muri Kongo amazina yabo rayazi
bari kure ntabwo baranimutse aho bari batuye
sinzi ntacyo bitwaye niba barimutse ntabwo nari kuzajya kubareba aho bari ariko ndashaka kumenya amazina yabo amazina yabo rayazi
ntabwo nyanze keretse nyabajije ntabwo nyanze
ubu ngubu uri mu kiganiro agasaro kaburaga papa wawe yitabye imana mbere yuko muva mu Bugesera nibyo
papa wanjye twa ubwo nyuma mbere yuko duhunga twari kwanjye gukura ubyara mama ubwo rero niho twari turi nyuma baza kutubwira ko papa bamwije twavuyeyo batubwira ko yapfuye
icyo gihe baza kubabwira yuko papa wawe yitabye imana mama wawe mwari mukiri kumwe
twari turi kumwe
muhunze se mwakoranye urugendo mugana mu ngororero
ntabwo twakoranye urugendo runini twaturutse mu rugo kwa nyogokuru tugana mu muhanda bo bakomeje umuhanda tumanuka igane po mu gishanga twambuka uruzi
mwambutse uruzi rugana hehe
ni uruzi ruri mu Gesera ariko ntabwo nzi ngo ni uruhe kuko nanjye sinzi agaca kare
birumvikana warukira umwana ndimo ndagerageza gushaka kugira ngo menye inzira mwanyuze kugira ngo muze kugera mu ngororero birumvikana umwana w'imyaka 4 ninde wari uguhetse kutari kubasha gukora ibyo birometero byose ngo bigende wenyine ninde waguhekaga
twazanye n'abantu twasaga naho duturanye bantwaye uko na mukuru wanjye akagerageza nyine akampeka ariko tugeze muri iyo nkamba aho badukuye abo bantu baje abo ngabo twazanye baje kutwihakana banadusiga aho ngabo barigendera ubwo rero undi we mukuru wanjye twaherukanye ubwo ngubwo ntabwo nongeye kumubona ukundi
agasaro kaburaga kabonetse
ikiganiro cy'ikimara gutambuka babandi twita ambasaderi bijwi rya Amerika baracyumvise basanga bazi ababyeyi ba Kaneza barabibamenyesha umwana abona ababyeyi atyo yandikira ibaruwa ijwi rya Amerika abitumenyesha dore ibaruwa yatwandikiye kuri radio ijwi rya Amerika bwana munyamakuru w'ijwi rya Amerika nshimye imana Venus tenejejwe no kugushimira mbikuye ku mutima nyuma yaho nkwandikiye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2023 gahita umpamagara kuri iyo tariki ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2023 itangazo ryahise kuri iyo radio mukorera hanyuma umuryango nashakishaga uhita ubyumva none ubu namaze kubona umuryango wanjye mbikesha wowe sinagenda ntashimye wowe na radio ukorera imana ibiyereka iteka mwarakoze wize imana Sandrine maze kwakira ubwo butumwa nahamagaye uwize imana Sandrine nganira nawe ndetse na nyina bari bamaze imyaka 29 batandukanye
yego byabaye byiza nyine itangazo bararyumva
yego
ubwo niko guhamagara kuko hari umuntu wari waryumvisha arabibabwira ababwira umurenge mberereyemo akarere nyine ubwo nabo bifashisha ubuyobozi kugira ngo bangereho nyine
none se mbwira ninde wabonye mu muryango wawe ni bande baje kukureba
mama rahari n'abavandimwe udahari ni papa
oh imana ishimwe cyane
eh
batuye hehe
batuye mu murenge wa Shara muri Bugesera n'undi muri Ngenda
nibyo mukaba mwari mwegeranye gutyo mutaziranye
umva twari tagiranye nange byarantangaje kuba turi kumwe mu gihugu ariko nyine nkamarira myaka yose n'ubwo nabo bari bazikunda kuse ntari
none se wa mukuru wawe wavugaga aracyariho
nawe arahari yarahunze agera Kongo ariko igihe kiragera nyine kiramutarura ari mu rugo nta kibazo
ni bintu byiza cyane mbese uko wavugaga mama wa ukuntu yagiye mwaje kuganira usanga ariko byagenze yakwibukije aho mwaboraniye
yego yambwiye ko nyine aho twari turi nyine barashonga ko hari hari n'abantu benshi nuko birangira tandukanye ko nguko
yego mbega ibyishimo ndagira ngo nkubwire ruko uri mu bantu bake cyane mu bari w'abantu bake cyane babona imiryango yabo mu minsi mike baje mu kiganiro agasoro kaburaga mu bari ukomeje kwiyongera nawe nta gihe cyashize ni ikibazo nkunda kubaza abantu bose birumvikana ibyo nkubaza ni nk'umwarimu ubaza igisubiza kizi ariko se Sandrine ubushize tuvugana twanavuganaga numva urwaye ka gripe ari kurihangana uravuga ijwi risohoka kimwe n'abandi banda bose bafite agahinda badafite umuryango bavuga bati ndifuza kubona umuryango wanjye ubu ngubu warawubonye urumva umeze ute
nubwo kugira ngo bambereho bahamagaye gitifu waho narindi nyine biyegereje ubuyobozi ubwo bahamagara abayobozi baho baravugana nibwo basabaga nimero yanjye barayibaha ubwo rero nibwo bampamagaraga nyine gitifu w'akagari arambye ati ambwira amazina yabo mu rugo nyine arambwira ati ubu turi kumwe ndabona ndi hoya wimbesha ndarira cyamva ariko nyine narishimye cyane
mama wawe yakubwiye ko yari asanzwe yumva ijwi rya Amerika cyangwa se naba bimubwiye
ni umuntu waryumvise arabimubwira ntabwo we yajyaga aryumva
ubu noneho guhera ubu ngubu mugiye kuzajya mwumva ijwi rya Amerika rero nibaruwa yawe nabonye untuma ku ijwi rya Amerika ngo nzaba gushimirire ubu noneho ndagufite bibwirire nawe ubwawe icyo ushaka kubabwira
yego murakoze icyambere na mbere ni ukubashimira nabikoze arimo kurangiza umuhango mvuga nti n'ubundi ndabizi neza ko ntabwo nzabona ntabwo nari narigeze nakwemera ko kuba umuntu yacu itangazwa aho ngaho byakwemera pe ariko ni ukuri mva navuga nti imana izabaha umugisha mwarakoze cyane kuko ndatekereza ubu ngiye kujya nishima nk'abandi bantu
warakoze nawe kwizera ijwi rya Amerika ukumva yuko wahageragereza wanga gucika intege kandi rero amasengesho yawe Imana yarayumvise warakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ndizera ko wowe n'abandi bana benshi badafite imiryango muzakomeza kuza kugira ngo tubafashe mubone umuryango mubone ibyishimo byawe ngaho rero Sandrine wize Imana ndagushimiye cyane kwifurije amahoro y'Imana
yego namwe murakoze
mama wawe muri kumwe
aho
uraho umubyeyi
uraho neza
amakuru yanyu
neza
nayo ndi muvugana n'umukobwa wanyu yaje hano mu kiganiro agasaro kaburaga abashaka ni Venus Nshimimana mu kiganiro agasaro kaburaga nuko turaganira none rero hanyuma aza kunyandikira ambwira ati mwarakoze umuryango wanjye narawubonye nk'uko nsanzwe mbikora iyo hari umuntu dufashije akabona umuryango turamuhamagara kugira ngo twifatanye nawe mu byishimo ariko anafashe n'abandi kwizera ko nta uburabe atarababura kubabura nicyo tubereho hano dufasha abantu kubona imiryango yabo none nagira ngo nawe nkubaze mubyeyi mwiza urumva umeze ute kubona ubonye umukobwa wawe wari umaze imyaka 29 mutandukanye
n'umuntu wiga Amerika abantu bayibumvise nyine ubwo baza kumbwira nyine ko bumvise nyine amazina yanjye nayo umutware wanjye nari mfite bambwira n'abana banjye nyine ko uwo muntu avuga abana banjye mo babiri nyine ngo mbyumvise ndavuga ntabwo byumvikana abantu bahuza amazina yose ni gusabye aba ari byo ubwo hari mukagoroba nyine ku cyumweru bwarakeye ku wa mbere ubwo ibangombwa tujya ku kagari kugira ngo tubabwire ko twumvise itangazo nuko twita yuko twumvise ko twumvise bavuga ko itangazo ry'umwana wanjye nabuze
yego
nuko kubera ko bari banditse nyine n'indobero zaho
Nibitangaza by'Imana birumvikana tuganira mu kiganiro yambwiye ukuntu mwavuye mu Bugesera muhunga icyo gihe urakibuka umwana we yambwira ko atabyibuka neza
ngororo je twatandukane ngo yatandukane na mukuru we
yego
yewe twatandukane aho bitigitarama bitewe n'amasasu n'uko yagiye yambwiye ibiseho n'ibiseho amasasu yavuze twatandukana n'uko ubonye nabo ndiko bahuze mitara njanda hinto ndagaruka n'uko ni nari se sibiri nyuma je ntago nakomeje ngo ngende
koze cyane yarari mambira ko guhera ubu ngubu ugiye kuzajya wumva ijwi rya America ngo ntabwo iyo radio waruyeze
nako ndakundaga kuyumva ariko ubu ngubu cyose ndavuze ko ngiye kujya nyumva umwe n'abandi batarabona babuko batarabona babindi bese cyane nuko nanye babindiye nanye kandi yarimbise ngo n'abandi
ngaho rero nongere ngusezereho kandi ndagukomeza gira amahoro
murakoze cyane kandi Imana irahinde namwe
Agasaro Kaburaga
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga Musabyimana Julien yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashaka kumenya makuru y'umwana berenye na wabo umwana aheruka dore hashize imyaka 35 yajyanywe na se nyina wari umaze kumubyara ari indembe aza kwitaba Imana Musabyimana Julien natuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Rugira umudugudu w'Ihuriro
Ishe yamujyanye kera ari umwana ufite amezi akambakamba ni nawe uwo mwana yahise nyine yitaba Imana ngiye nsigara ndi nyina wawe rero cyo kugira ngo umwana mushake najyaga numva murumuna wanjye ambwira ko se uwo mwana ari umunyegisenyi yitwa Ngarambe Desire afite na se wabo ngo wari uvuye kwiga i Buraya witwaga Murenge wakoraga muri Feyashi kawakuraga amenyo mu gihe cyo kugira ngo mbese dushakishe umwana ukuntu uwo mugabo aho yamujyanye murumuna wanjye ahita yitaba Imana igihe nanjye nongeye gusa nk'ubishakisha intambara ibirateye ubwo umwana tuburanye gutyo nyine ubwo rero umuntu yaje kundangira nyine asanzwe mfite agahinda k'uwo mwana arambwira ati hari ahantu twanyura bakaba bagushakira uwo mwana akaba yaboneka niko kubanyuraho
murumuna wawe yitwaga nde nyakugendera murumuna wawe
yitwaga Nyiratabaro Felicite
hanyuma se uwo mwana uravuga ko bamujyanye akambakamba yari afite amazina hari amazina mwari mwaramuhaye
izina ise yari yaramwise yamwitaga Nzaramba ariko akabyiniriro ke akiri umwana yitwaga Ruduri bamwitaga Ruduri
none ise n'uyu nguyu Ngarambe Desire
ise ni Ngarambe Desire
wakomokaga ku Gisenyi
akaba yari afite na mukuru we witwaga Murenzi yakuraga amenyo ngo yaravuye kwiga hanze
uwo Murenzi uwo Dr. Murenzi wakuraga amenyo aho arinda hakeka nkeka yuko ari mu Bubiligi ari mu gihugu cy'Ububiligi niho akora agomba kuba gikura namenyo wigeze ugerageza kumushaka kugira ngo umubaze niba hari cyazi kuri uwo mwana
ntabwo namushaka kuko ntabwo twari tuzirana
kubera iki bamujyanye bakamuvana iwanyu murumuna wawe yaramaze kwitaba Imana baje gushaka umwana wabo bati nimuduhe umwana wacu tumujyane baramujyana
oya bamujyanye nyina ataritaba Imana ahubwo nyina w'icyo gihe yararenze ameze nabi aravuga ati rero sinarembana n'umwana amuhashe
none se niba umwana ari kumwe na se wowe ukabura nyina wabo ikibazo ufite ni ikihe
ikibazo mfite njyewe ni ukugira ngo umenye yuko umwana ariho mba nakomunikana nawe kubera ndi famiye yo kwa nyina
yego icyo gihe bamutwara hano muwuhe mwaka
yewe bamutwaye mbere y'intambara ntabwo nibuka umwaka agombe kuba hari nko muri 88 gutyo ukugereranya ariko sindibuka neza
uyu Ngarambe Désiré uretse kuba yari umunyagisenyi yakoraga ikiwe
Ngarambe Désiré imirimo yakoraga ibyari byo byose yakoraga muri za leta ntabwo nzi akazi yakoraga
iyo yazaga kureba murumuna bawe yazaga mu modoka yazaga ku ipikipiki yazaga ku igare yazaga ati
namubonaga n'amaguru
none se wa mubyeyi we uyu mwana ushaka wambiye ko yitwa Nzaramba hashize imyaka nawe utibuka neza ariko irenga 30 utamubona kuva murumuna wawe yitabye Imana uramushaka uti agaruke menye yuko ari abantu b'umuryango bamwifuza hari abandi bantu b'umuryango wanyu bahari ba nyina wabo bahari aho ngaho mu Rwanda hari base wabo se bandi bahari mubwira abantu bamwe na bamwe mu muryango kugira ngo niba bumve ikiganiro azamenye ko afite umuryango umwifuza mugari
mbese aba nabo barashize hafi ya bose mu ntambara barabishe ni njyewe wasigaye ni njyewe wasigaye
yo komera birumvikana agahinda ufite ikifuzo cyawe ni ukwanga gukomeza kuba wenyine kandi hari umwana wa murumuna wawe utekereza ko akiriho tuzagufasha kumushaka tuzifashisha uyu Dr. Murenzi ndahamya yuko arimo yumva ikiganiro agasero kaburaga muri kano kanya arazwi cyane n'umuntu umuganga uzwi cyane mu Bubiligi hanyuma mubaze amakuru yuyu umwana ubereye nyina wabo azadufasha kumenya makuru ye nzayakugezaho bidatinze hanyuma tugufashe nitugira Imana tugasanga ariho nawe ubwo rero bizaba ari by'Imana tubahuze niba ari makumva muri kano kanya Nzaramba akabakumva amubwire ya magambo y'urukundo mwandika mu ibaruwa hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga muri wa munota mbagenera mubwire icyo ushaka kumubwira
amagambo y'urukundo nababwira nuko mbakunda cyane kandi mbakumbuye kuko mbabonye nakwishima cyane kuko nabamenye amakuru yawe kandi ndabakunda cyane kandi namwe muzamfasha naba mbashimiye cyane ku Mana Imana ibaho umugisha kandi Imana ibongerere kugira urukundo nk'uru mufite nta kindi no gushimira Imana
urakoze cyane musabye Imana mubyeyi kudusabira ni byiza ndagusabira nawe kugira ngo iyi gahunda watangiye gushaka uyu mugabo Nzaramba amaze ku mugabo n'umwana wawe Imana izamuguhe vuba tuzaguhamagara tukubwira amakuru ye ngaho rero ndagushimiye ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga
murakoze
agasaro kaburaga kabonetse
maze kuvugana na Julienne Musabyimana nkuko nari nabyiyemeje nahamagaye mu Bubiligi mvugana na Dr Murenzi Jean Baptiste umuvandimwe wa Ngarambe Désiré mubasa kuko niba uwo mwana nzaramba amuzi uyu mubyeyi Julienne Musabyimana aravuga uyu mwana w'umuhungu nzaramba uyu mwana muramuzi
wiwi uwavuga niba koko ari umuhungu wa Ngarambe ntabwo arimo grand frère ngo ni mon petit frère
yego ariko yitwa Ngarambe murumuna wawe
wi uwo mubyeyi ngo yitwa
uyu mubyeyi umushaka yitwa Julienne Musabyimana murumuna we yitabye Imana umwana akiri mutoya bamuha umuvandimwe wawe Ngarambe Désiré babyaranye uwo mwana nzaramba urambwira yuko mumufite mu muryango ariho arakomeye
rwose
nzaramba ubu n'umugabo w'imyaka 35 niba koko uri mu Rwanda nkuko so wanyu Dr Jean Baptiste Murenzi uri mu Bubiligi abivuga niba wumva ijwi rya Amerika muri aka kanya ahuri hose ubwo tumenye kuriho na mahoro ahasigaye niba ubyifuza uzahura n'umuryango wawe wundi barakwiteguye
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Hashize imyaka 43 abavandimwe babiri Semihare François na uzaba umwana Eugene batandukanye uzaba umwana yandikiye agasaro kaburaga mushakisha turi kumwe atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Niboy akagari kagatare umudugudu wa Rugunga
nabandikiye nshaka kugira ngo mumfashe
yego
nshakishe mukuru wanjye nabuze muri 48 yagiye ari umusore w'imyaka 25 yewe nari umusore wa 22 kuko ndamukurikira mugwa mu ntege
agenda ajya he
agenda yerekeza ngo muri Tanzania hitwa Karagwe ariko kuva yagenda ntabwo twigeze twongera kumenya agakuru ke kugeza na bugingo n'ubu
ubwo se yagiye muri Tanzania nka kwakunda abantu bajyaga Bugande bagiye guhaha yarahasanze bene wabo yaraha
yagiye nka kwakunda abantu bagendaga bagiye gukorera amafaranga agenda ajyanye n'abantu nabo bandi bari bagiyeyo hanyuma ntiyagaruka
uyu mukuru wawe yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Semihare François
ubu tuvugana wanyandikiye umbwira kutuye mu karere ka Kicukiro i Kigali ariko se muri 80 mukuru wawe agenda mwari mutuye he
muri 80 mukuru wanjye agenda twari dutuye i Nyanza icyo gihe hari muri komune Kigoma
yego
twari dutuye mu murenge wa Mpanga dutuye mu kagari ka Nkinda aho ngaho ni iwacu mukuru wanjye rero naho ngaho yagiye aturuka ni ukuvuga ngo ntabwo yigeze agaruka ntiyigeze yandika ibarwa na bugingo n'ubu
yego imyaka 43 kuva agiye hari ubundi wigeze ushaka kumushakisha cyangwa se ubungubu nibwo uvuze uti reka njye mu kiganiro agasaro kabura gakwizwe rya Amerika nanjye nshakishe numvise abandi babikora nta bundi wigeze ugerageza kumenya irengero rya mukuru wawe
oya ntabwo nigeze mbigerageza n'ubu nabigerageje kubera ko nakurikiye agasaro kaburaga numva abantu mwagiye mufasha numva bagiye babona babo numva abantu babonye ababo bamaze iminsi noneho ndatekereza ngo nanjye wajyayo hanyuma mbura aderesi y'ijwi rya Amerika hano mu Rwanda sinayibona ariko ndakomeza nkajya nkurikira ikiganiro ejo bundi rero ku cyumweru hari cyangwa ku wa gatandatu nkurikiye ikiganiro ngira amahirwe nubwo mwavuze nimero umuntu yababonaho ubwo nibwo nahise nzandika ariko nta n'undi mpamvu nk'umwaka nk'ibiri mbishakisha ariko simbona aderesi yanyu
tubabarire kuba utarabonye aho dukorera vuba cyakoze kuba warashoboye gufata nimero ukanyandikira ubutumwa bwawe. Nahise mbubona, niyo mpamvu nahise nguhamagara. Bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya, ntibagire ngo nakuhaye ibyo udakwiye nkurenza abandi bamaze imyaka bategereje. Ni ukubera ko hashize igihe kirekire utandukanye na mukuru wawe Semihari François Xavier, nkaba rero nakuhitije mbere, kandi kubera ko ari umuntu ushobora kubura ahantu n'ijwi rya Amerika ryumvikana aho za Karagwe, tumvikanira kuri FM abantu baratwumva. Ndasabadira abantu b'abanyarwanda batuye muri ako karere ka Karagwe mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania, wakumva aya makuru akamenya umugabo ashobora kuba yarabaye umunyatanzania ubu ngubu atakiri umunyarwanda, ariko abanyarwanda bahari bazamumenya. Semihari François Xavier akomokaga Inyanza ikigoma, akamya yuko mu rumu nawe uza umwana Eugene amushakisha. None uza umwana ukuba waje hano mu kiganiro Gasaro Kaburaga, birumvikana ndagira ngo uhe amakuru amwe mukuru wawe. Ababyeyi banyu baracyariho, bashiki banyu hari abo mufite, muha amakuru y'umuryango kugira ngo nawe aziyumve yimenye.
Yego, murakoze cyane rwose. Ubu ashobora kuba ari umugabo w'imyaka 68.
Yego,
kuko nanjye ubu tuvugana mfite imyaka 65 kandi nibyo umukurikira. Ariko amakuru rwose namuha, twebwe ubundi twavutse mu nda ya mama na data turi batatu, mukuru wanjye Senare Francois, nanjye uzaba umwana Eugene wamukurikiraga, na murumuna wanjye umukurikira Kayonga Zozima. Rero amakuru namuha rwose, ubungubu jyewe uzaba umwana Eugene ntuye hano i Kigali, murumuna wanjye Kayonga Zozima ari Kampala, twese tubatse, dufite abana, dufite abagore, dufite abuzukuru, ari murumuna wanjye Kayonga, ari nanjye ubwanjye, turuzukuruje turakuze, ariko ababyeyi bacu ntabwo bakiriho. Andi makuru namuha ni uko twari dufite umukadata, umugore wa data mutoya utari mama. Yeah. Nawe yabyaye abandi bana ariko bose ntabwo bakiriho, bose barapfuye Jenoside yarabatwaye, ari data, ari mama, ari muka data n'abana be bose. Ngayo nguko, ubwo ni uko nguko tumeze. François rero nkaba namubwira yuko rwose tukimeze neza, turakomeye. Abana banjye ntabazi kuko yagiye ntaranashaka, ariko mfite abana bakuru, mfite abakwe, mfite abakazana, mfite abuzukuru bakomoka ku bakobwa. Abahungu ntibarabyara, ariko ndi umupapa rwose ufite umuryango munini cyane.
Ayo makuru azamushimisha, bizamufasha kugira ngo amenye uko mumeze, kandi binamuhe ineza yo kugira ngo aze abasanga vuba. Birumvikana umuhaye amakuru, hasigaye wa munota nsanzwe ntanga kugira ngo mwandike yabaruwa y'urukundo. Ubungubu niba mukuru wawe Semihare akumva muri kano kanya, uretse ayo makuru muhaye, ni iki kindi ushaka kumubwira wagumanye muri imyaka 43 ishize utamubona?
Murakoze cyane. Ikintu nshaka kumubwira muri imyaka nagumanye muri ino myaka 43 ni ukumushimira cyane, kuko Semihari François yatubereye intwari, atubera data, atubera byose, ari mu bantu bafashije mama kuturera, akora akiri mutoya. Igihe kigeze cyo kugira ngo natwe tumwiture, turamubura ariko turamukunda cyane, ari murumuna wanjye, twese turamushaka. Na tubabarire niba nyumva atumenyesha gakuru, niba se hari abana yasize cyangwa umuryango yasize banyumva watakiriho, bamenye ko turiho, batumenyesha amakuru, batwandikire tumenye ko bariho, byibuze natwe twumve turuhutse. Kuko nahoraga buri teka mfite agahinda kanini cyane, ntabwo nigeze ngira amahoro kuva yagenda. Haba hari indirimbo bajya baririmba mu Kinyarwanda yitwa Ubara Ijoro, numvaga François ariwe Ubara Ijoro aririmba, nanjye nkaririmba nkavuga nti niyo mu mahanga haba haheza hate ntabwo kiza cyarutu Rwanda uzatwandikire utumenyaga kuri kawe mukecu n'umusaza barashaje ariko twebwe tubatse turabasaza inzi n'urenzi ntiwatumenya rwose Franswa ambabarire Semihare n'uwaba muzi wese n'uwaba yaramwumvise atumenyesha amakuru ye rwose n'ukuri bizashimisha cyane murakoze
urakoze cyane kuri ubwo butumwa bw'urukundo uti Ibugande cyangwa si mahanga niyo haba heza hate nta gihugu cyarutu Rwanda niba akumva muri kano kanya n'undi wese wamumenya aho yaba ari hose niba ari ikaragwe niyo haba heza hate nta gihugu cyarutu Rwanda niko ubivuze uvuga umuririmbyi waririmbanye ineza n'urukundo dore nimero mushobora guhamagaraho niba musanze se Mihare Francois mumuzi cyangwa se nawe atwihamagarira cyangwa se umukomukaho akaduhamagara ni 001 202 473 4 6 1 bityo tukamuhuza n'umuvandimwe we uzaba umwana Eugene. Eugene rero ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkifurije amahoro y'Imana.
Iyo ni gibashimye cyane rwose n'ukuri w'Iteka Imana ibamwijire ikomeze ibongerere umugisha ibarinde muzarame igihe kirekire cyane mukomeze mufashe n'abandi bose babaye nkange murakoze cyane.
Gira amahoro urakoze.
Murakoze cyane rero Imana ibahe umugisha.
Agasaro kaburaga
mu mwaka w'1994 umuryango warimo abana batandatu warukotsemo babiri gusa kandi basigara ari impfubyi abo ni umubyeyi Diane na mukuru we Byukusenge Divine ariko hari na musaza wabo utari mu Rwanda wahungishijwe rugikubita kuko yari mu kigo cy'impfubyi kiririma yajyanywe mu Bubiligi mushikiwe umubyeyi Diane aramushaka tuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Ruhango akagari ka Nyamagana umudugudu wa Mugejuru ya mbere
nitwa umubyeyi Diane data yitwa Gahigiro Theoneste mama yitwa Ganya Kabiporinaria navukaga mu karere ka Kamonyi umurenge wa Nyarubaka akagari ka Kamjeshi abanifu nashakishaga musaza wanjye nitwaga Iragire Venuste iryo data yasize mu isi nyuma data yaje kujya gushaka imibereho ikibungo ahantu bitaga mu Gisaka
yego
mu mwaka w'1992 1992 niho icyo gihe twari dutuye mama yaje gupfa asiga uruhinja birinze mu byumweru bitatu ubwo ruhinja tata yararufasha bijyana mu kigo cy'impfubyi cyahitwaga Iririma muri Bugesera data yarakomeje n'ubundi aramukurikirana ariko umwana yakirwa n'umuzungukazi wa w'umufaransa kazi ntabwo nibuka neza uko bamwitaga ariko ndagenekereza bamwitaga Roseline Rosander uwo muzungukazi barakomeje bakajya baza kudusurana data agakurikirana umwana nyuma jenoside yaje gutangira 1994 itwara bamwe mu muryango wanjye navukanaga n'abana ubwo twari batandatu n'uwo arimo abahungu bari bane abakobwa twari babiri byaje kurangira abahungu bose tubabuze na data batubyaraga ngewe umubyeyi Diane ndokokana na mukuru wanjye bita Byukusenge Divine ubu ni twebwe turiho nyuma ndakomeye nyuma gice 1995 twaje kongera kugirirwa amahirwe yo kumva ko umuvandimwe wacu ariho yaje kutwandikira atwandikira hari umuneya wayoboraga icyo gihe bamwitaga mukuru Fideli n'ubu nagize amahirwe yo kongera guhura nawe mwibutsa iby'iyo dosiye nawe nsanga arabyibuka ariko yaje kubura adresse z'uwo mwana nk'uko natwe twazibuze umwana batwandikiye batubaza amakuru ya data n'abarukutse mu muryango nibyo nibuka nanjye nari umwana mutoya ariko nagerageje nyuma gukurikirana amakuru kuko hari na bamwe bagiye barukuka bazi ayo mateka yacu nyuma rero nibwo uwo mumeya yaje kugirana jimiraje cyangwa se ubucuti n'igihugu cya Belgique aza kujyayo yari meya wa karere ka Kamonyi ahahoze ari Musambira komine Musambira mbere ya Jenoside niko bayitaga agiyeyo rero nibwo ahahindukiye yari niwe yatuzaniye ayo mabaruwa adushakisha atugeraho agera mu muryango turayabona nubwo twari batoya hari ikintu twibuka hari harimo n'amafoto yari mu muryango wanjye bajyanywe na Jenoside harimo n'irete nini y'umwana yatwandikiye harimo na imeri ze arizo twagombaga kumushakishaho iyo rete rero twayobewe uburyo yabuze turayibura burundu habura umuntu bidukurikiranira ariko dusigarana igifoto cye cy'umwana ariyo nasize aho ngaho nshakisha ahinduriwe izina rya data yari yaramwise Iragire Venuste uwo muzungu kazi na bamwita Iragire Elfayeri numva ko yahinduriwe izina rimwe ariko iry'irinyarwanda ryagumyeho
umubyeyi Diane niba musaza wawe ari mu Bubiligi nkuko ubimbwira niba koko uwo meya wa Kamonyi yaragiye akamubona bagahura akamubatumaho umusaza wawe tuzamubona aho aherereye tuzahamenya kubera ko dufite imikoranire ya hafi n'abana bajyanywe mu Bubiligi muri 1994 cyangwa se mu Bufaransa bavuye iririma bo nakunze kubivuga bo twari kumwe Kigali muri 1994 ku kibuga cy'indege abo banya rero benshi bamwe ndabazi aho bari mu Bubiligi naho bari mu Bufaransa niba Niragire akumva muri kano kanya wampaye amakuru menshi ntabandi bavandimwe afite uretse wowe na mukuru wawe ntabandi babyeyi afite ariko hari abandi mu muryango afite nka ba nyirasenge yaba afite bakiriho barokotse ba
nyirasenge bo ntabo na ba nyina wabo bo ntabo nabo yarabatwaye ariko twagiriwe amahirwe twarokoye ba data bacu babiri wari bucura bw'iwabo wa data ariho atuye mu Mutara n'umupapa rubatse undi nawe wadufashe Jenoside irangira akagerageza kuduha ubuzima akatuzamura nawe ariho yitwa Ngendahimana Augustine akaba atuye mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi ikindi kintu twibuka muri iyo retre batubwiraga ko bava mu Rwanda bagiye mu Bubiligi bava mu Bubiligi bajya mu Bufaransa ariko baza no kujya mu gihugu cya Maroc ibyo bihugu uko ari bitatu nizeye ko ariho musaza wanjye ashobora kuboneka muri ibyo bihugu uko ari bitatu abaye akiriho natwe turamutegereje niwe musaza wacu tugira turamukunda nubwo tutagize amahirwe yo kureranwa nawe kuko natwe nta mahirwe twagize yo kurerwa n'ababyeyi bacu ariko turamukunda kandi dusangiye amaraso
amakuru menshi wayampaye wamubwiye urukundo hari ikindi kintu wumva ushaka kumubwira uramutse umubonye cyane cyane wikinemo yuko muri kano kanya arimwe akumva n'abazamushyira ubutumwa bazamubwira bati twumvise mushiki wawe ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga dore uko yakuvugaga dore icyo yakubwiye cyari kimuri ku mutima cyane ufite umunota umwe Diane kimubwire
musaza wanjye nagize ishyaka ryo gukura mushakisha ntabwo byari binyoroheye ariko ubu ndi umubyeyi wubatse w'abana babiri umuhungu n'umukobwa mukuru wanjye nawe arubatse afite abana babiri n'umugabo turamukunda twaguye umuryango wa Higiro Theoneste kandi turamwifuza neza kuzamubona maso ku maso kandi ahari hose amenye ko tumukunda kandi tumukeneye ndagushimiye nshimiye imana Jenuki imana yo mwijuru yongere ikongerera ubwenge kandi nkuko mpamagaye imana iguha umugisha n'abanyumva bose mumfashe gushakisha uwo muvandimwe yagiye ari umwana mutoya arifuza nawe kutubona nkuko tumwifuza
Diane urakoze cyane ndahamya yuko uzagarukana mu kiganiro agasaro ka buraga vuba tukongera tukaganira uwishimye usingiza imana unayishimira ngaho rero nkifurije amahoro y'imana
urakoze cyane imana ibahe umugisha
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kintegeye
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona
muri benshi munyandikira mushaka abana banyu cyangwa se abavandimwe banyu bavuye mu Rwanda bakajya mu bihugu by'Iburayi bakomotse mu bigo by'impfubyi bitandukanye abo nabo baza bashakisha imiryango yabo muri aka kanya ndashaka umuryango w'umwana w'umukobwa wari mu kigo cy'impfubyi ikimasaka mutega amatwi yitwa Bihoyiki Nyirazuba yahavuye mu mwaka w'1993 amakuru dufite nuko afite abavandimwe aribo Emmanuel Ngerageze Yohani Mpozembizi na Hategekimana bari batuye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Nyagatare umurenge wa Gatunda akagari ka Nyagaha ni muri paruwasi ya Nyarurema uyu mwana arashaka umuryango we hashize imyaka 30 avuye mu Rwanda nongere mbisubiremo yitwa Bihoyiki Nyirazuba niba ushoboye kumenya umwe mu bavandimwe be Emmanuel Ngerageze Yohani Mpozembizi na Hategekimana bamenyeshe ku mushiki wabo Bihoyiki Nyirazuba abashaka ari mu Bufaransa yari mu kigo cy'impfubyi kimasaka
Agasaro kaburaga
Mukomeje kumva radio yijwi ry'America ikiganiro Agasaro kaburaga inkuru ndende ya Agasaro kaburaga ni umwana warufite imyaka 3 muri 94 yahungana n'umuryango we yaturutse imukingi yahahoze ari muri Gitarama ahungira muri Kongo igihe inkambi zasinywaga mu mwaka w'1997 yarafite imyaka 6 wagenda amajoro n'imitaga mu mashyamba y'inzitane yatashye mu Rwanda ariko papa we wari umubereye umwugariro amusiga hitwa Ihombo ariko na nubu arakizera kwa kiriho Sangwa Antoine Zakari ari mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi akagari ka Rusezero umudugudu wa Gasharu
ushaka umubyeyi wanjye umbyara kwa badare kwa Gasabe muheruka ndiwe cyangwa cyane bakina na karindwi kwari kitari cyumwe cyangwa kwezi kwa mbere natwe kuva muri Kongo duhunguka twabagaza mushweshwe tuza tuba n'imirangwe tuba nagashusha ariko twari gutatuza mu Rwanda kwari bavuze ko tugomba gutaha no kuza twageze mu maya nkabireho biti Ihombo Ihombo yarukire kuri icyo gihe ariko hari bariyeri yayisigayeho sizi niba yapfuye sizi nayindi makuru ngeze kuri icyo gihe niyo mpamvu natanze nifuje ko mvugisha ubwo binamubona
aho ngaho Nyamirangwe Ihombo ni hehe
nari muto ariko tugiye twacipanze ntabwo ubungubu mbaza mukecuru natwara mubyeyi biherekeza ariko menya ari twacipanze udushyiye mu Kavu ubwo menya ari
niba mwaranyuze ipanzi ubwo ni mu majyepfo ni ipanzi ni Bukavu ni hafi aho ngaho naho ngaho uvuga yego hanyuma nakashusha nayo ntabwo iri kure ya Bukavu none rero urambwira ko hari aho mwageze kuri bariyeri papa wa gasigara aho ngaho ni bande bamuhagaritse
impunzi nyinshi z'umuka zaranyuraga bakazibaza ibintu byinshi ibyangombwa biki ariko umuryango wacu wo wasigaye inyuma sizima ngo tutagutambuka bakadusubizayo gutyo tugezweho mama baramwakira baramubaza mukazi utabaga kari aho ngaho papa ajyayo ariko mu kuvayo asoka papa wagume uri kumwe na masenge mu mushiki wa papa n'umwana wari muto yari amuhetse njye ariko narigenzaga nubwo yari mutoya na mushiki wari kwigenza mu gusigara aho ngaho twavuye aho ngaho kugira tugera inaha mu Rwanda nyuma nyine nkajya mbaza mama amakuru bite naho mare gukura niwo mfashe umwanya wo kuba nabanza ko nubifite mushobora kuba bihadufasha kuva icyo gihe nibwo namwerukaga nawe nongeye kumubona abamubazaga ariko bavuga ikinyarwanda ubwo nawe nari mukuru nanjye bambaye nawe basubije bambara bazana ibyo bakubikije ntakapfa nari mfite karimo igikombe cy'amazi ndanyweshaga nibyo nabahaye ariko twavuga hatari neza nyirumva umwe yaraje abwira nka mama ngo bamugorageze umwaka ubuyaga mama ye mubaje ambwira ngo arakuburiye ngo ugende amukubita nk'ikintu ubwo urimo kuvuga afata ibyo afashe imfunguzo ziratakara zizo n'iki n'ibindi ariko baga bafata amafaranga mwazanye y'amakongomani barabisigarana ariko twaje uko nguko rero namusize kugira mishyire kuva icyo gihe kugera icyo gihe twaje twenyine n'ukenzi zo kwa mbere cyangwa karindwi nibwo mbayeho icyo gihe ibyo ngibyo byabaye urundi rwari urugendo rurerure rwamaze mbi twamazemo igihe turimwe aho ngaho muri Congo tukabipa twagezeho tugera mu ishyamba ngo sinzi ko ryabaga rimeze mu mazi ariko aho twahindukiye hari aho bari baje ibyerekezo
none kuva aho ngaho mukagera mu Rwanda byabafashe nk'iminsi ingahe
twamaze igihe aho twageze haza imodoka za aseri igikamyo kirajya dutwara kugera icyangugu naho tuba mu nkambi mu nkambi na ibyo haza bisi tuvana ayo ngiyo zitugeza kuri komine twavukagamo ni komine Mukingi muri perefegitura ya Gitarama
niho
twageze turuhukira bakaza kutureba imiryango ntaje kudukura tujya mu miryango mu rugo twabaga hari ikiraro waba ucyambutse sinze mu gihombo ariko ntabwo yabitse neza bashobora kubigarukamo ariko hari ikiraro kinini ukacyambuka ukagera aho ngaho kuko nyuma twageze n'andi batukuraga ibintu ubonaga ari nk'amabuye hari amazi biyunguruka bicamo
ariko mbwira Sangwa nk'umwana w'imyaka itanu itandatu guhunga ukagenda iyo nzira yose wigenza ntawe uguhetse wikoreye agakapu karimo inkongoro yawe ako gakombe wanyweshaga amazi aho yabonye iyo nzira ndende batubwira mwanyuzemo mwagenze cyane cyane we wagenze uri umwana urambwira uti ibyo byabaye byose ndabyibuka ibyo nabonye ndabyibuka mbwira kugenda iyo nzira ndende aho umwanyuraga bacukura amabuye aho babakiraga naho batabakiraga babaramiraga mushonje ikindi wibuka ni iki cy'iyo nzira mwanyuzemo n'ayo majoro mwaraye
nibyo nibuka ni iby'imbere nyine kumwe n'umubyeyi papa gihari kuko turi umushwashwa
yego
niho twabayeho neza nyine bisanzwe twagiye tuba mu nkambi bagera turi muri shitingi hagera haza amabati bava kubaka inzu z'ibiti hari aho twari duturanye bitwa bagumiriza bazira yari ingumeshi yabashije ariko ni kera niko bamwiraga niwe baga mu kingi ako tuza baza bari nko gucyura ngo umuntu baje kuzicyura ntabwo barahabaho kurasana mu kurasana twageze urugendo rubi nyageze ari undi mwana gucyura twisanze duhunga n'abandi tugera mu ishyamba bigashusha nyamamenya tujya nyakavogo wabitaga imushweshwe dukomeza wagendaga inzira ugasubira ahandi ukomeza ugasubira ahandi pasi tugeze mu ishyamba ryari rirerire basangamo ibiti bagatema inzira bashaka inzira bakoresheje imihoro aho twagiye turiga amateke n'abagasinzi tugeho turayabura turiga inguni zayo ubwo ab'imbere ubwo babaga barayamaze nyine yabaga ari menshi wageraga bakuraga bagakora agateka imbere ugasanga aho bashyize imaze gukora itekera shyiramo inguri ubwo uwo wajya ugasanga hari inguri icyo gihe barayifataga bakayikatamo nk'amafiriti ndibuka ko hari amamesa bayatekuraga mu isekuru bakayayungurura byose byibuka bakayakarangisha ya nguri ari kugira ngo idakarata ariko yanaga karata byari harimo ibintu byinshi tugenda hari n'ibara hari abatemba ari abati twahoraga nabo bo bashaka kwiyamburira abantu imyenda hari sinzi wabonaga ari munsi y'imbuno barukaga bafite imbwa n'amacumu mpaka tugeze aho twasohokeye hari n'aho niba kapapa yari afite ipantaro yari yaguze ikoboyi abura twari twashonje nimba waramuha ikiraro cy'umuceri iki abaye ipantaro ndabyo ndabyibuka nabyo nacyo tukigira inshuro nyinshi tukiga bakiriye iminsi bafataga bakanshira mu mazi kugira ngo bagaragare ko ari gutogota bashyiramo nk'umunyu. Ako nawe nawe kwanyuze mama yake ari umuntu wajugunye imyumbati yumye n'ubunyobwa ubunyobwa
nibuzinzendabuze ubunyobwa yego yego
afata kumye afata n'ubunyobwa nasonza akamba kuko wa mwumbati nayo kinye n'ubunyobwa ari na bibiri ariko umwumbati wumye umwe uva nk'ubugari tugakomeza kugeraho aho nakubwiye bagiriraga dusa nk'aho twije dusohotse mu ishyamba niyo papa twatandukanye ariko umugabo aho ngaho hagati y'umugabo wa tante we yari mu basirikare ahubwo nk'abatsinzwe uravuga ko adatahe gukomeza gukomeza inzu y'ingi uravuga ati njye ndacyura abana banjye bagiye mu rugo bazabwiye ngo ajye akunda kumwangazanyisha koga muri ayideri ayideri ni icyuzi cyegereye iwacu n'ubu naje no kumenya ku cyo bagamo ubona bakuze bava mu cyaro mu ndimi y'imana kwa kinga mu kigali gukora bisanzwe ariko nawe se nabyo nagigishaga ryo kwiga ku cyo bagamo uwe cyugiye ko yafite nko gutaha nta n'icyo yabinana hano ngo muri gacacu ntacyo bamushinjaga kuko we yari ibi burigade ukomere mu cyenjege
yego
duhunga ariko bambwira ariko ntacyo bamubazaga kuko we ashize ari naho yarashyise mu rugo bahinyije bakarokokera baranahaye n'uwabereho turababonana n'abazaza gushima umuryango basigaye bamenye ko hari nyine n'ubishe bahari ku rugo rugero twagenze kugeza n'ubuze urumva naravuze se nimba yararirutse ntabwo dushakisha ndabaga nanjye nimaze kuyiruka mbaze namushakisha ko na ntashike nabonaga ntaki nta n'indi makuru ngiye kubona aho ngaho ntayindi poromosiyo ngiye kubona agira mvuga ngiye nkuze ariko nabonye intembero z'uwambwiye ko yabonye umubyeyi we biturutse ku iyi nimero ifasha abantu ndamubaza nawe navuga ati muzi uko yabigenje nabana nzabikora mbaze ntawamenya ko nawe ni mukuru n'inkumi yabonye se n'ubundi n'ejo bundi hano icyumweru kirashira bagiye kureba umubyeyi waje kumureba niyo mpamvu nahise mpitamo nanjye kubona ababaza
wambwiye ko umubyeyi wawe yitwa Hodari François Saveri niba kumva muri kano kanya niba kiriho ndasaba cyane ngo abakiriho niba kumva niki ushaka kumubwira
abaye nyumva namubwira ko turi mu Rwanda twagezeyo kuko ni njye na mama na mushiki wanjye twavukanaga mushiki wanjye niyo mukuru n'abandi namubwira ko turi mu Rwanda ibyo aho twabaga n'utukiba narahongereye ndagira wakora ndahakora ariko namubwira aba yagihari ko mukumbuye cyane kuko sinigeze no kuva ku myaka niga mu wa mbere njye nahoraga ndira mu wa mbere primaire ndira n'uwo mwashaka papa kugira mu wa gatatu n'uwo mwashaka papa naje gusengera nko mu wa kane ntangiye kubona ko bashyize igihe kinini ariko numva mubwiye ko mufite ku mutima mukunda cyane kuko no kuba ntamuzi neza ariko isura ku myaka itatu atari umuzi yajyaga nganiriza yajyaga mbwira ko azahisha kuza kuba nk'umurayideri ambwira uzakuruze mu Rwanda ni heza iyo ujya mbwira ko mu Rwanda aba ari heza icyo namubwira ko abaye ananyumva n'uwaba wenda namuzi kuko ngiye mukumbuye cyane ubona imyaka isize ni myinshi mirongo icyenda na gatandatu icyenda na karindwi cumi n'eshanu yari muzima yarigenzaga yarameze neza bihisemo ko tutashyigeye mu rugo kuko abaye ahari namubwira akaza mu rugo ko agatanga arakumbuye abana bo kuri babiri
nongere ngushimire amakuru meza waduhaye n'ayo mateka wadusangije y'iyo nzira ndende mwanyuzemo wibuka cyane kandi wari umwana muto ariko ni mwebwe ayo mateka muzayarema muyahanahana ndagushimiye rero kandi nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimira kuba mwadukurikiye mwiyumvise muri aya mateka abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo nitonze 001 2 0 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana